Izikhronike zesibili, isahluko 22:1. Abakhile eJerusalema babeka u-Ahaziya indodana yakhe encane inkosi esikhundleni sakhe. Ngokuba iviyo laba befike eKamu nabase-Arabhiya lalibulele bonke abokuqala. Wayesebusake u-Ahaziya indodana kaJehoramu inkosi yakwaJuda. Verse 2. U-Ahaziya wayeneminyaka engamashumi amane nambili ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa umnyaka eJerusalema igama likanina lalingu-Athaliya indodakazi ka-Omri. Verse 3. Naye wahamba ngezindlela zendlu ka-Ahabi ngoba unina wayengomeluleka ukwenza okubi. Verse 4. Wenza okubi emehlweni kaJehova njengokwenza kwendlu ka-Ahabi ngokuba bona babengamamukelanga emva kokufa kukayise kwaba ngokuchithwa kwakhe. Verse 5. Futhi wahamba ngeziluleko zabo lapho ehamba noJehoramu indodana ka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli ukulwa noHazayeli inkosi yase-Aramu eRamothi Giliyadi, ama-Aramu amlimaza uJoramu. Verse 6. Wabuyela ukwelashwa eJizreyeli ngenxa yamanxeba emlimaze wona eRama ekulweni kwakhe noHazayeli inkosi yase-Aramu. U-Azariya indodana kaJehoramu inkosi yakwaJuda wehla ukumbona. UJehoramu indodana ka-Ahabi eJizreyeli ngokuba wayegula. Verse 7. Ukubhubha kwa-Ahaziya kwavela kuNkulunkulu ekuyeni kwakhe kuJoramu ngokuba lapho esefikele khona waphuma noJehoramu ukulwa noJehu indodana kaNimishi amgcobileyo Jehova ukuba anqume indlu ka-Ahabi. Verse 8. Kwathi lapho uJehu ahlulela indlu ka-Ahabi wafumanisa izikhulu zakwaJuda namadodana bafowabo baka-Ahaziya ababekhonza u-Ahaziya wababulala. Verse 9. Wamfuna u-Ahaziya bambamba, wayecashile eSamariya bamletha kuJehu bambulala bambela ngokuba bathi uyindodana kaJoshafate owafuna uJehova ngenhliziyo yakhe yonke. Indlu ka-Ahaziya yayingesenamandla okugcina umbuso. Verse 10. Kepha u-Athaliya unina ka-Ahaziya esebonile ukuthi indodana yakhe ifile wasuka wachitha yonke imbewu yobukhosi yendlu kaJuda. Verse 11. Kodwa uJoshabeyati indodakazi yenkosi wamthatha uJowashi indodana ka-Ahaziya wameba phakathi kwamadodana enkosi abulawayo wambeka nomzanyana wakhe ekamereni lokulala. UJehoshabeyati indodakazi yenkosi uJehoramu umkaJehoyade umpristi ngokuba wayengudadewabo ka-Ahaziya wamfihla ebusweni buka-Athaliya ukuze angambulali. Verse 12. Wayenabo ethukusiwe endlini kaNkulunkulu iminyaka yesithupha, u-Athaliya wabusa ezweni.